Kwa majina naitwa Faith Kemboi, mwalimu wa intern katika kaunti ya Uasin Gishu. Punda amechoka.
Kwa majina naitwa Masi, mimi ni mwalimu Uasin Gishu. Tunaomba serikali watu confirm. Sana sana tunaangalia MPs wanapeana barua huko nje. Wanapeana barua, wanapea watu wata wali graduate 2023. Na watu wa 2024 hata this year wengine wamepewa barua. Kwa sababu sahi serikali ni unajua nani. Sisi hatujui mtu, sisi ni watoto ya hustlers. Yes. We voted for the government there waende watutete. But what do we get in return? We are just suffering. So as our plea as Kenyan teachers, yani tunaomba tu serikali kwa unyenyekevu. Nancy Masharia mahali huko, our Kenyan MPs, president wetu mahali huko. This is your hometown. We are really suffering. Check on us. Tunaumia sana kama walimu. Unapata hiyo mapato yenye tunapata mwisho wa mwezi, haitutoshi, haitutoshi kabisa. Tuko na mahitaji, wengine wetu ni wazazi, tunasomesha pia watoto wa nyumbani huko.